Sada Music.
Nsangula masika nemfufu kungere ai bambi nyamba tukere omutima gumpa kukagwe gwantu mankwagale guyayana gwagala mukere bambi naye gwatasasira wakiri wanintuze kuba wano wendi obulamu sirina ewe kaba kagambo kamu kati kaba kyamagero mu bulamu bwange naye nawe tonsasidde aba bye nkugamba gwe byofuyafuya leka nkugambe nga bw'oseka obe mugezi nze siri wale olutalo gwangule nze nsigale nga ne magasi manyi Kalenewe kabera kaembe kato ngatukale babiri njagala kalenewe wabuno buku obutonyerera mutukuwe nga babiri senyagala kuberanga nawe baby bambi njagala kusulanga oli baby aya Mujimu ebango nendi wanika nenkukubira banogwa bagaji bangala ngusengeke nkukumolo bakube bafunye mu kutya sikulimba baby matide onge mu muleke danso za muleke ono kwe ali mu bulichi mu chemba denonya onge mu muleke danso za muleke ono kwe ali mu bulichi mu